odhi odonje level yoate no tieko gite wekete maupin podi wekete nduru udek luwa luru koda iro termos mondi ukimwi ka ineno nego ng'ato ng'at maliche gweng'u iwek goe maugino lich okobol gin jatelo moro loki wachni wek goe mau jino kako negini kia wek morgodo